Night has its masters. Drugs and money heist is the currency.
Original time clothes. Eyes up pro.
What the fuck is wrong with you guys?
Nothing. We all good. And we good?
Yeah, we good.
When is the money coming in? It's been a long time without collecting, nigga.
Money. He asks about money.
Of course, I'm asking about money. What's wrong?
Nothing. Nothing. We just noticed that whenever you go for a mission, cops randomly show up.
As in?
As in. There's a snitch in this gang.
Mukararama ukareba hejuru ukikubita mu gatuza ukanarahira inzira uhagazemo uyu munsi wayinyuzemo kenshi ugezwa no kumvuga ibyiza gusa none urahagarara ukarahira ukavuga yuko neza iminsi iminsi aho wangeze umvuga ibyiza ungejeje uvuga ibibi gusa Wowe, nyakoro Niyo wabu mezu te Uza tike ikuneru gowa Tiki akare mnyari kamena
Ikamena
Unchukuri lako Ikanchira kaza Tiki akare mnyari kamena Ikamena, kamena Unchukuri lako Ikanchira kaza Tiki akare mnyari kamena Ikamena Waravuzo ti Mbyara umwana nanjye mbyara umurozi Wampimye utiretse Urambwira uti ngwino turwana Ngaho rero hama hamwe kandi ukenyera ukomeze Wanyiruka seho kenshi jyewe mwihorera Ukeka yuko ndi igicucu Kwicisha bugufi si ikimenyetso cy'intege nke Kandi kutavuga si uko nabyo kuvuga mfite Aho wangeze umvuga ibyiza Ungejeje uvuga ibibi gusa Wowe, wowe, nyako Niyo wabu mezu te Uza tike ikuneru gowa Tiki akare mnyari kamena
Ikamena
Unchukuri lako Ikanchira kaza Tiki akare mnyari kamena Ikamena, kamena Unchukuri lako Ikanchira kaza Tiki akare mnyari kamena Ikamena
Nambara nyinshi turwana Tugambanirwa n'abo tujyana Umujyi ubona bakuhata inama Benshi nabifuza ko kubona mu manga Erega simba nakeneye byinshi Ibimageje Imana irabizi Sinzi igitumiye iminsi Ishyari risya n'uwo kugejeje ku nsinzi Hari icyasha kidafata uwasizwe Hari abo utakwangisha uwakunzwe Ibi bintu ubona biva mu byunzwe Tuba tubira amanywa n'ijoro ngo mu byumve Mbaye meze nkawe nanazibukira N'ubundi ntawe nzibihira Ibyo dukunze turanabipfira Imana itiretse bikaba tukabyakira
Niyo wabu mezu te Uza tike ikuneru gowa Tiki akare mnyari kamena
Ikamena